studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumaare jiagon lewru decembre hitande ujunaji didde sappo e jena yamde jena yottike jonnyore sevare e tenengu jam wale modon sakiraabe hedi Ousmane Niale buldo kabaruji do Mamadi Keita to poggi jande to on kumpita de wide kawrtal noga e naybal espace d'interpellation démocratique an hani fuddude sappo lewru décembre ndu nafa ngal kawrtal hakkunde laamibe e laamabe hakkillaaji an becci dow muudo hewbe e wullitibe an domi fa handen tottede hakkeji mobben eggube ndaki senu jattula kibi gikke lobbo nokko o hebi nokko do sukay muudo janga beta ko min kalan halandi e meje tunnude edum waddana himbe deandeji kewdi bamako do tidallaaji bangal cellal nyawuji kewdi pawide do nyawuji hono nyawuji buuce yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah mono herade studio tamani golleji kawrital nogo e naybal espace d'interpellation démocratique eid anakaani fuddude sappo lewru décembre ndu do bamako do ko buri duubi noga e o golle hakkunde bibbe leydi ndi e laamu koobe hewbe e wullitibe ana jogi fa handen gikke lobbo fayse tawa laabi bulliti fa totte hakkeji mumben e wi horebe golleji eid be ebe darta e jamaare nde immo daro fa handen do démocratie kaaku dartude hakkeji mumben Ousmane Dikko Mohamed Samaseku
Ismaila Jara ana edition 2019 bangal AID jonon cilo makko nebol endude kanon o hebali fa hande jabu tentidido don o wonde o mo gikkan fa hande hewtude hectareji makko nay leedi di o jeedi
min pawi gikki amen fufu do AID o moni be kabar mudum be cultivide himade mudum yo haybude hakkeji yimbe le be ngara bawde hitande fufu min ngara hawrude wattu tutundral aslaji di ana heddi fa hande yimbe le ngatan be san hakkilo hakkeji to ti alaji di lindi jogi wakkat jondi fuf yu batte seraji di tabataki denno sunu di do seraji di tabaka deje hotataki
hamadi jige nan kanyu yali eide abada hika mo fay gike maka e do lami be lendi yalla anakedo ma fa heba hewtude hakkeji mako e wi mako
sunu mebi sababu tawde halaji di jogi ko nyutinami horebe be ala hali hakkeji tamute en nan dar leddi mendi hulbini sanne wakkat jundo enen e leddi di sagu yimbe le ngoni e kabaru ne hana denno fayso mitaji didi hala kemmi ana heja ko
horobe tarki hede biro mediateur non ben kolliti mimsemu 1 feude taade fi dabreji gondingol golle tarki di e kolliti sababu mudum yo wayde dejugol gouvernement o ko leydi ndi wonde handen duubi breme keta horejo daralio secrétariat permanent le aid wonko sefi kerdam
on constate que mitaji wude batte walitere der ministere ngaji di wattu fuf wulude yoga gan yade nokkuji goddi e le mudum talki kewdi mursete kambadum saata fuf min keedintina talki yoga yalla jogola di do talki di dam bawa hunjine do hore dum no jeyda talaji di
sa aussi e mitintinde on e ide non yo holitingol himmeji hakkunde gouvernement kany ebe mari yo faabade laamaabe beedu haldude e ministre embe di do no tangoji non ana heedi kala ko jamaayde gondi yuruku yuruku wayde goddigol ko tacca e sariya taade fi jogola talki di hedi golledde laamu wayde du tentidago laamu le jogalaaji kabaruji di leedi wondi jogalaaji baasiji bangal leedi fu ana hen
heddotobe studio tamani do WhatsApp men bayliti no dum yarata do ngal bembal kabaruji di do stati WhatsApp kebirte joni do numero 76 78 51 o do mbaydu hedade mere do o numero viamo 37 321 holitin do wiide de dabre bama ma tiagal ko horebe WhatsApp ami dabre waylitinde no gollirata eggube warde ndaki senu jattula kebi nokkudo sukaay mudun janga ko yata sukaabe cappande jeno gombe le inde d'accord de cap senu e jombe anniyaji lobbi gondi e daranade be sukaabe faabe janga sini saraabe sukaabe jetti o imadara janginobe be kollitiwide ana jogi tidallaaji bangal jodorde e kaake janginerde Moussa Malle Sissoko Aminata Diall jottake ton andi ko kebi ne do faccitaango Ousmane Dikko Ali Cissé
yo nokku senu jattula gonden jaccorde lonjitibe be do non yo mardude tiofe inde mo general l'armée mali goto jaado fotere lubi wada classe do sukaabe jangata amadou ba janginawo le dande meden holliti jandeji demde meden puddi odo nokku ila lewru mai 2019 lebbi jeegom tiagal mudun kap senu non holliti ana hasindini ko beedo sukaabe jangobe l'école natine e de jande laamu e wi mudun non e buri noga yon wondube jande e duubi sappo yaade sappo etati
lewru octobre ne decapo wari do dum du yimbe matinoybe wi'a sur janginirdu fulfulde ana senu do déplacer suka be en ko heyo mabbe baayi bindi baayi jan dekapo kambe andal be matal dum ma jonno kambe horbe ngaram be matal ya andina dum horebe mabbe be ngari du be ngari min kaldi min jewtidi min pamri wi'a dum ko faydi mabbe san be bi joni ka fulfulde janginte do kambe be ngadda tuba ko re e wi be ngadda neddo jangin ngadi debbo goto on jangin
heedi jangino be non be cedike kuyam fawarde e sinere jangobe be dun e wonde Assatou Coulibaly o jangino classe arano holliti jangindirna an jogi tidalaji yogaji
yimbe mal hemere e joyon joyi sukabe worbe nyoga e joyon sukabe rewbe debbe duubi joyi yare duubi jeddi no fuddata ko heewi mabbe fu ana wawi jangude e windude mi jogi tidalaji mawdi bangal jodo jangobe gombe dobe fa heen fu do dawo wol tuudi e kol ngaji di fu yottintina nange anata
dum dun do wanda uditingo ndedo janginirde latike sababu waddande kuyam fawarde du e weli wonki heedi Amadou Boukary Barry Sara Suka jango
na welmi tan na welmi dum min tewta joga faana halfini ala na halfini fay goto min ka hono fu min lada so na weti fayita mi ya min ka mi ndiya suka be ya jango ali kul fajiri so be umbike be loto to faabe laabe ya ali kul be jango mi halni be hal janne ka jande kan jangi fu nafan to ne jangay ka wala fu ko faamata
do litinden be do lonjitibe yurbe region moti njaccike ndedo nokure le lewru me itan 2019 e baji binama juude nokkuje mabbe batte basi yakunde sinoji fawarde e masibaji terroriste
hora jo leydi france anandarte honiraabe mudum be leede G5 sahel labine ko ne hakkilaji mu ben do kabar wonugol militaire en france li sahengil hore be de leede joyi anakaani notade go noddango Emmanuel Macron sappo e jeego lewru décembre ndu kawdutangal an haani wadde po leydi france do mona fu hollitata ko woni hakkilo mudum le o wattu mo himbe sahengil gonde hollitinde ganyandeji mu ben fewde e leydi france ndi go noddango hore jo leydi france wadi le wattu mo fedde imoa holliti wi hokka millionji $100 leydi tati gon e mudun dugo no Mali Burkina e Niger do habgol e terroriste le Sahelgel Mohamed Samassi
tama kabaru barkan le Sahelgel yawtete denno jawu mudun le gal do kortal ka fadden den kanko kanak leydi France holitiwide an haani do yawiru fuf alhaliji politika ku imadraji leydi France le Sahelgel yawte bangal leede joyi gonden der G5 Sahel mi wawa mi hana dun neldude solosabe leydi France der kala neku hel do imbadraji gagnon en leydi France na wodi sato jati do yam rore politinkobe be don ko hali kananke leydi France o to wuro poton do ko buri hewde solo sabe leydi France masimbinabe gar leydi Mali nyande noga e joyliru novembre jabidundu jeya to tondral haklaaji hakune kanko Macron e kanye honrojo makko en leede G5 Sahel lamman san yo leede Mali Niger Burkina Mauritanie e Tchad e leede buru fuf Mali e Burkina imbadraji kewdi ngadama batte hultinde mette e wi kambe majo tobe golleji nibudi leydi France der Sahel ngil denno kanko kanako leydi France holitiwide o mo yiddi labbinde kabar mudun fa laaba hakune makko e honorojo makko en leede Afrique e dosifaji imadraji kabtibe leydi France der Sahel ngil ka fodde den halaji kewi sanne e do ngal do kawtal to potum
ndiya meje tunude njupata e le boli anan gaddan himbe bamako tidalaji kewdi bangal tellal e wi docteur en de ndiya meje anan bawi sabbi bidde nyawuji buse hay bugol mudun an habbi hore sanne handen le ngallure nde do mudum lamu kobe commune ngaji di collectivité d'abreji an gondi bamede fa den diya meje tunude cala yupede le buli fabe dure ne fam keden Ousmane Diko Aminata Diallo
ndiya meje tunude juppetede nyande fu le boli ngallure mawne nde an lato sababuji nyaw bangal buuci fawarde e nyaanyareji e wi docteur Yakouba Cisse nan dido ndiya meje tunedi ana ngaddana sandu bi adama torra
ala diversan dal
ko den jian tunude an elawi ana jaggi kutteji kewdi ana wadda fodude hendu bondu ko madda e sandu dum wawi latade na wala dun e bokul ana wadda wayde welta gol nyandu e lereedu dum jogi kutteji kewdi bondi
hedi horejo brigade urbaine de protection du kanye environnement commune arano bamako do ben chapike juude mu en fanda wayde leedi ankaku wombe gallube fawarde e wayde du haybude bangal mudun mumini yanogo hokkita yalal dabareji pama fa ka do torra hebane jogala
isabki ya de jajan
bebe andi himbe anton ara darani jukude tuninobe laawi be seriaji mudun anton be gadan wakati de hore gube yogaje rewbe gollonobe ko he mudun en hono wadobe be gala en ana andi bibu ana darani labal majjum e be commune ngaji di fuf be darani ko jiyan yufete e laawi ko ngota kanyi e gay
fa tellal yimbe no heddo e wonde laami be commune ngaji ndokkita eral saatu e saatu yaade le nokkuje yogaaje fa kada ndiameje tunde yupede dow laawi di e ndardi yimbe be tinno laato lejankobe
Studio Tamani, yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fedde leydi Europe.
Sakira ben jandaro en kabaruji pintude region ngaji meden e puddaran laamu gaawa ko uri rewbe temedoro muyninobe ndokkama arkilaji juwade alal barende en songo leydi ande basji hausa gol hokkugol arkilaji ministere humnede cellande wadi dum do gollidal gollidibe mudum e dum fawi do habugol nyawu bal rewbe e sukalbe sukabe kibina dubbi joy wi himbe ton goto fu e rewbe hokkama arkilaji tati laamu sigaso kajjolo bandiji didi torunodi himbe commissariat ngendi nangi dum en alal barende le gar kajolo woni ko be nanga e wi police en be karapiri en di don gaz ngaji woni ko be danirta neddo sakitobe pama ko woni e juude mudum fu e wi mabbe ben en kebbi don suko goto suko julaje goto ko boya dun be teti dum million goto ujinaji temedere horngoji ana gonde wadede yalla be ngolli data wobbe ana keba nata e juude sakirab do kaddi kabaruji ka kedde hedade yewtrende ana woni wassalam